DJ Dolophone Touch. DutchimSafi.com.
Mapenzi kuyasifia tena mkome mkomayo na shemeji yenu wa sasa, mkinibipu ntapigia.